kupitia smokemziki.com.
Nasema au kambambia bambia bambia kambambia bambia mau kambambia bambia bambia kambambia bambia mau kamshika bega bwana voge kwa kambusu mwang kamshika bega bwana voge kwa kambusu mwang kwa nyuma ndindindi we shingo kangaru nani anipingi na mnyua divaru we shepu surake yani kama mobe tunauna usiombe ukiwa na ege tutakoma imweza ko snap pressure talala nae imi machala snap pressure tondoka nae hata skumbali snap pressure na cheza nae imi machala snap pressure tondoka nae hey, yeye bere mimi nyuma wana kutacheza na au nambambia bambia bap nambambia bambia mang nambambia bambia bap nambambia bambia mang namshika venga wana kingyo kwa nambusu wang namshika venga wana kingyo kwa nambusu wang ambicho za kubambia wana maliki kutoka kitam imbicho zwa kudunga ipo wana doga kitam inajuzi ya medunga maliki wana gali watam naduki ya medunga ye igali watam mwambie nani we baby na tamba nae boda boda yuko tampigi ya simu badaye mwambie nani we baby na sema nae boda boda yuko tampigi ya simu badaye uvo jazi ya nyuma da na stuka we lino shepu kwanza dada ukisuka mitindo ya kumbu we kwa bonita yeye mbele mimi nyuma na cheza nae singeni nacheza nae piano nacheza nae singeni nacheza nae piano nacheza nae singeni nacheza nae bongo flavor wana kwanza singeni nacheza nae piano nacheza nae kwaito eh nacheza nae bakai papo oh imi nasema yeye mbele mimi nyuma nacheza nae singeni that is a life fear, that is a life singing, that is a life fear, that is a life singing. One be a night, we be in a tambanae, Boda Boda, you put a piggy, yes, you move a night. One be a night, we be Boda Boda, you put a piggy, yes, you move a night. One be a night, one Kuna tamba nani ina mainuka uja kutia kozi dada Boshi wewe hauna na mapozi dada Inuka kwaza utoke shafu dada We boshi wewe au masharafu dada ah. Oh, mina sema kandazi
The mixing by X2.
M Records.